radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga, mbifurije gutangira umwaka wa 2021 mu mahoro n'amahirwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubira inyuma twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranze ikiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1973 ikavanaho ubutegetsi bwa Nyerere Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana. Yakozwe mu ijoro ry'itariki ya 4 ishyira ya 5 y'ukwa 2023. Mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye, nibande bayigizemo uruhare, bagira icyo bayivugaho, abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki.
Rwanda, Abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyari gitekamye mu mahoro. Nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda gukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Uwari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda, tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu, aribo badashaka kumva ko Abanyarwanda bose ari abavandimwe, ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo Abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari duteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu, mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere.
Mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona, abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho. Mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze kudeta niwe twahereyeho, atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze kudeta bimubwiririye.
Abivuga niwe wabimbwiye ati numvise akapistole ka 6.35 ntabwo nashyize muri iyo 6.35 nashyize ku kapisore gatoya yari yageze mu modoka, yahasanze abantu benshi bicaye ando miserikeje kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharirwa nko n'ibyo yatubwiye nibyo njyewe yambwiye, kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aba yamusindikiye kumufata, niho mvuga danza ni reaction dojido amukubita hasi, abona ko umugambi ari ukumunetraiza ariruka abambe arasohoka yihuta. Onge rero ubwo avundagurika ageze ntuza niwe wari ufite imbunda siroma niwe yarasaga. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye, kandi yabibwiye n'abandi bakamarade.
None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri eta majoro, mwebwe mugeze muri eta majoro mwagiye n'amaguru mumusangayo, mugeze muri eta majoro mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo kudeta yarangije kuyitegura cyangwa mwabiciye murayitegurana?
nageze muri tamajor musanga dompanira ninjira muri sekretariat sinzi bari banigeze cyo uhagera muri sekretariat niho bambwiraga bati si usigira pistole yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro nahantu rero na insanzwe nkorera baze nkomeza mu biro ndakomanga aramfungura donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa irapfira decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision c'est devenu le coup d'état la décision elle a été nous sommes associés et nous a associés en fait des officiers supérieurs.
Madame wa général Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yari yiriwe muri prefecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we.
Ce jour-là du coup d'état je dirais il n'était pas à la maison.
Kuri uwo munsi wo coup d'état icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka mbabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe. Yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro. Nari narangije guteka aza ku meza arangije aza kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye. Yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka
kuvuga.
Ariko umuntu wa gatatu waje ari umusirikare arahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona. Yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri etamajoro aragenda ntiyagaruka. Ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye.
Mu bantu bavuganye n'ijwi rya Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango gatolika w'abahinzi muri diyosezi ya Nyundo.
Wabidusobanuye neza wari inshuti yacu umwarimu witwa Sebahonde murumuna burasanzwe Sebahonde muri yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari. Ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ari komiseri yamubwiye iyo
nama
yamubwiye ko iyo nama yaberekwarwa agashita kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo perezida Habyarimana harimo Rizinde harimo Biseruka harimo na burasanzwe uwo mukuru ukomeye nyine icyo dutangaje rero uwo Sebahonde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda yari umwarimu turamubura yagarutse nyuma y'ukwezi agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi atubwira ati ubu ngubu yewe ndi muri serivisi turasima kandi bimwe mu bakomeye.
Icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi rya Amerika batwumve neza urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we?
Mu by'ukuri yantangaza ega birashoboka ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi ariko kubona yari aje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku Nyundo ese ubukwe bwari burangiye ntabwo nagenya neza wenda ubukwe bwari burangiye ariko kumubona ko twamubonye.
Colonel Aloyse Simba umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro avuga ko General Habyarimana yakoze coup d'etat akabahamagara yayirangije.
Nabonye Habyarimana aduhamagara twese akubwira ko nawe
bavuze ko abakoze kudeta baba barasabye Perezida Grégoire Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga ubwo byaba byarabaye ngombwa ko yoherezwa I Rwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho
komite pour la paix niyo donc yari patajantre kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuhane les avantages d'ancien président. Noneho abyanze nyine niho n'abari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntabwo twamwigeza y'abaturage bazagera ngo ni ubutegetsi dushaka bageze aho baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga ni uko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusake nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa
ibyo ntabwo mbizi urumva ko hari za mesaje za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifoto ariko akorwa iki akaba ari we w'egizekita
ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa I Rwerere
hakozwe inama yavuze iti ntabundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza none uko azajya umwohereza w'intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye ibyo kumuha izavantaje ni icyemezo tuzafata
byaravuzwe ko igihe yari Rwerere yarataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi nk'uko twabibwiwe na Commandant François Burasha wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Yozefu Kavaruganda
tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda yarazi Nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazwi aparama uwatarazi ni njyewe kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi iyo namubwira ko nitwa ex sukomiseri naka ubwo rero procureur amubwira ikimuzanye perezida Kayibanda aramubaza ati ese Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta ati inzumira y'amajoro Habyarimana perezida Kayibanda arongera amusubiriraho icyo kibazo kuko byagaragaraga ko atabaye konvensi noneho wabonaga ko baziranye procureur aza kumubaza ati ese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza ati ese imana perezida kuki wumva utari ugomba kukubeshya kuki utari mu kubyemera perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire iyo frase ntibayifashe
umwe mu barindaga Kayibanda I Rwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze
ngeze I Rwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze I Rwerere basanga umusaza Perezida wa Repubulika Kayibanda bose barambwira bati usaza twarambwira ati uyu uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwara do kumutwara murinde kutoroka murinde kandi yitubwira ikibazo afite nabanye nawe bigiye cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje neza ihita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka agasohoka tukabonana tukaganira ni njyewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yambaze nk'iminota nibura bibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusi numvise numviswe n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva muziyunja kuko byonyine igihe nabonaga kubana na perezida wa repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kubona ari njyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ari ry'umucunga numva gagiye ahubwo ari ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ari ry'umushinzi numva ari ibintu bikomeye ariko ambwira iryo jambo nayo nabuze iyonjya mbura icyo mvuga mbura icyo nkora
none abo bamugukubitanaga ni bande rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utamubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki nibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise numvise gusa ari ibintu bintangaje birambabaza
Kapiteni Apollinaire Bikorimana yari ashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya kudeta muri 73 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza Perezida Kayibanda baba baramukubise yashyize mu majwi Komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro
navuze yuko muri za interrogatoire yagikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma ahongaho avuze yaramukubitaga ku buryo na mutabazi yigeze kumuharumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka batanga bahamya major Katarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyamame ngo Nyamame ntabwo yamushinja kuko Nyamame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye nagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko abazimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo nagitanze muri za rezo sosiyo icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita
none ni koko François Burasa muri ayo mainterogatwari mwakoreye urwerere wari ubahutse ukubita Perezida Kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora Imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda njyewe na bagenzi banjye twari mu bibiro iyo kwandika yo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta n'abantu bari bafite uburere bubi nk'ubwo bikora Imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora Imana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 76 amakuru amaze kumenyekana ko Perezida Kayibanda atameze neza Perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba ibi twabitangarijwe na Colonel Aloyse Simba
umunsi wa nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene niwe wari umuganga we bajya kumuregera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo atubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga poste birukanwe ko baratiguma abasirikari bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagombaga kwitekera bishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubwo tukohereza k'ingenewe ngo ajya kubukureba dukubwira ko ingene yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi kwatangira mukozi agese niba tuhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko amaze kuvuga ngo amerewe nabi kwatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza ngapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha.
Icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
afite Kayibanda apfuye twarabimenye twatubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nubwo yatumye ijwa uruko tugeza nyine turafite kata tekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta decisiyo twafashe ku butumwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo yanyuma beruka nyuma taje kumva ko Kayibanda yasuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye gukorana amakuru y'ingenzi.
Kayibanda amaze kwitaba Imana, Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa. Madame Esperance Mutwe Kagwera wigeze gukora muri Perezidansi akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana baraganiriye.
Yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregory Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa Perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana. Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye secretary particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wantelefonnye arabimbwira. Mbese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushingura. Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Icyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa Cour Constitutionnelle.
Nibyo, ni urukiko rurengera itegeko nshinga.
Rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabajije Kavaruganda niba nshobora kujya gushingura perezida Gregory Kayibanda. Aransubiza ngo ne kujya gushingura iyo mbwa. Ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubimubwira.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Capitaine David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda.
Ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe, twagize dute, ngiye kukubwira uko byagenze. Tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora jete, baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu Nyakanga. Iyo liste sinibuka abantu bariho, ariko bari barenze 18. Abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri afite tugenda tugiye gukorera inshuro gatware mu Ruhengeri. Tugezeyo tubanza kujya kureba kwa abo bantu uko bahari.
Twaba dushushe naho turenze akantu wavuze yuko mwagiye kwa Perezida Habyarimana. Ntabwo mwabonanye muri Perezidansi, mwabonanye na Kanyaringwe gusa.
Waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri Komite pour la paix internationale. Instruction yaduhaye ni izo bari bamutumye.
nizo perezida Habyarimana yari amutumye
nizo yari amutumye
urakoze cyane reka no dukomeze tugeze mu Ruhengeri mugiye mu Ruhengeri gukora nk'icyita abantu 18
tugiye kureba abanyururu tugezemo usanga bameze nabi ubuzima uhagaze nabi cyane
kubera kutarya cyangwa kura kuba kubiswe
uko twabibonye mu Ruhengeri harakonje abo bantu bari basanzwe araba kadre politiki na bafunksioneri bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikuringe imbeho yo kwisima bahura n'icyo nakwita stresse twabivuga mu kimu kinyarwanda
ni ihungabana
ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigira isano bituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasubiye i Kigali shefu d'ekipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima
muri make bari intere
abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa ahitwa mu Rwabayanga bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major aravuga uko yabimenye
Lieutenant Habyarimana mbona rajamate ati mvuye cyanguka ati hari abantu munyandikikwa mbaye ngo tubabarize ino i Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta sekiriti ifite hanyuma chef d'état major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora como le chef de bureau ba sujede yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo se warabikoze cyangwa ndi wabikoze akize nka trois semaines le président niho yambazaga atese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mon général ati se batware prefet se batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu Rwabayanga
wari prefet wa Kigali mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ine bugeze no kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa perezida Kayibanda yakoze raporo ayiha ababishinzwe uwo na Andrea Sebatware
nari prefet i Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagurwamisi wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugogo nubwo mbabwiye abasekereje uko ari batatu bamarezemo bose barapfuye abo twari batwara kuri icyo gihe rero tujya ku Rwabayanga tujya kuhareba ikimwe dusangamo ibirango imwe ndetse imiti zatangiye kuyikura ubwo sije ushobora n'ibisa n'icyasigiye kubera imirimo bagiye bajugunyamo bajugunyamo ariko abo bantu umubare bakigaragara n'ibi yabo ni iki ariko ntabwo nakubwira ngo ukuntu bari bameze
hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi
Washington ijwi rya Amerika
murumva ijwi ry'Amerika ku bagitangira kutwumva turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 2022 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu igakuraho Repubulika ya mbere mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe hari abiciwe mu Ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza byishwe ko bimuwe ntibagaruke Colonel Stanislas Ruseruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ine
kuko urabona dufite nuza irakwifu konstitusiyo Ruhengeri kugira ngo ufate abazirikare bavuye muri iyi konstitusiyo bajye mu yindi hanga ko ugomba kufite utugazo hejuru ikase nokuya ngo bareje nuko uri mu yindi ababizi ariko kandi hagataho ngutse ngo abantu gusaba bari bari hari hatse nabanki nuko nyine pakete le teme bakoresha gitranye mu gutyo ariko iravuko irave bukuje telefone kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza igikoresho se nuko akudo ruti habaga za esanje za abantu za abapizi za esanje ndumva kabaru pipari kandi kutashwa kwa mtu sisi ni baadhi ba kuziti ni baadhi ba watuwa ni baadhi aliku chini ni mzigo kusema kumbuti kumbuza mbuti ba watuwa ba baadhi ni hizi kuli point B kwa kuli point B kujaza kuli sisi na tena akabali na baadhi baadhi angere tomo na kwa raba nu kumetanga viriba fu kumbuka zana uba nu uba sio kujiti uba sio tangu juu chini kwa kumbuka kwa ribi nu tete na wali binu gawai kukufuga mguni binu yukufata kumisa ngo fata abantu jana abantu wajaza na kando juga tutamiri
none se rubugwa kufuga kwa ya inuze ya kohereje amafaranga ayo mafaranga koko wala ya wonye wowe
abu chonzi urumba abu chonzi na namu urumu chikuwa ugo nduko abu bagu baba ya rusi baba bagera yuko ariko c'était ni bapuru kugira ngo baza kipinge sokere
mu byavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashingwe mu bigogwe nkuko bivugwa na Protezi Giranyirazo wari prefe wa Ruhengeri mu mwaka w'1974
simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa nyamagumba uretse iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mukagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu bigogwe ni hafi icyo kigo cy'abasirikari mu bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi hariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Perefe Nshunguye nka yaba hari ikintu yamenyesha no kubapfa
Justine Mugenzi ugeze kuyobora ishyaka PLN tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'1976 yari afungiye muri gereza ya Ruhengeri avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo yabishwe n'inzara kubera kutagaburirwa
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigenda bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara umuryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bakije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagenda ngo nta muntu umunsi nko ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sivile y'uwitwa Mivumbi Damiani basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo ku ijosi arayabanza avira injuri yikarahiye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutaza ntacyo kora se mbaga yaraza agakingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guceruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi wapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni umunsi wa 31
uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa rukumbi wajyanye n'abandi anyeshe kabarenzi witabye imana nyuma y'iminsi 52 atarya
hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore anyeshe uri wapfuye nyuma no uwitwa Ruizi
atari Ruizi twagira Yesu
cesa niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma Anyesi apfa ku munsi wa 52 ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ntayo nukubeshya nukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse afite yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yajugunya yukaza muzana amazi bamuvuye ke nkubwiye uko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyaboneka turashize akishitambukira akagenda
yapfuye afite imyaka 26 asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera afite icyumweru kimwe ubu yarakuze arashaka arabyara araheka ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakiriye amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we
icyo gihe nk'icyumva yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo nagize amarangamutima avanza yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu kiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe ubumanzi bwe ubupfura bwe kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze nabamwe mu muryango bamfashe nk'abandi bo b'umuzima n'abibarutse n'abuzukuru ba kabarenga
none se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe ibikomere by'umutima by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki
ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe babibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho amano nkariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose haba mu nzozi cyangwa mu mibereho ya buri munsi bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho
nubwo Dr. Christine Uwimana yari azi nyina ntiyari azi se ndetse umwe mu nshuti zanyeshe kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije
ubaho yatangiye kumva nyine tuganira amubwira ko nari inshuti ya nyina ubona ari umwana unisanzuraho ejo bundi yahoze ambwira anyohereza amafoto y'abana ndababwira nti ubutaha ndagira ngo nzayoherereze akantu k'ubuhamya ka nyina mbabwire ukuntu yari umuhanga kugira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka umwana rero cyakwacyo ni ugukomeza abantu twese nyine ababishoboye bakamuba hafi ubuzima ntabwo bworoshye ariko uwo mubyeyi wamuzanye yari yaramwihindutsemo yarabereye umubyeyi mwiza gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye rwose nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina yabimenye kare kuko aho yakuriye yari azi ko uwo ari we nyina ati gusa ati ngiye gukora ikizamini cya leta kumwe kera bashakaga ibintu by'amatrice twizeze bakajya kuzana niho ngo yibonyeho icyo kibazo urumva umwana ugeze mu mwaka w'ibaruwa 8 aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose cyane cyane ku nk'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaye abimenye ryaba ari amahoro
tuzamufasha ibyo twemeye twarabikoze ijwi rya Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka wa 2020 dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye
ndishimye cyane icyo ndimo gutekereza ni ukubyina abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. Nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza.
Nkubwira ko ikiganiro kizarangira menye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
Kubwa abantu reka nkubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye y'amaso. Ariko jyewe ibintu binaniye njya mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi n'uwo wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro.
Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki?
Imana ni igitangaza rero. Ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu bya 2023. Kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta yo muri 2023 mbitega amatwi. Kugeza ubwo mpuye nawe Veniste, nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye kuko ukuntu twavuganye ni nk'aho twabonanye imbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana, kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Ikibabaje n'uko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa ni uko muzi nkabanza inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we, noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi asimburwe nyiri wakwe Godefroid.
Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta, hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30, abandi bari muri za 20 n'indi, bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye. Urugero n'urwa Cecile Nabagwera, umupfakazi wa Dipe Hodadi wari umunyamabanga wihariye muri presidensi.
Kwarikiwe n'abapati nawe ntabwo tuzi urupfu rw'abana bapati nawe uruzi, twakiriye mu mitima dusigara n'abana ari batoya, ariko twarabarezo barapfuye, turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane, Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31 ajya nsigaye mfite 25.
Abantu urabarera urabakuza
imyaka 3. Ndafite umwaka umwe.
Icyo gihe wari unakuriwe?
Undaje ari mu nda, ubu ni padi.
Imana imuha amahoro n'umugisha.
Ari babariye bihagije, tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Waranyumva?
Ndabumva.
Twarababaye birengeje ukwemera, ariko nta kundi. Nakubwiye nawe nsenka nari umupfakazi, rwose ikivuga ni iki?
Mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gisenyi, imiryango yabo yakiriwe muri komini aho bamaze imyaka irenga 5 nta wurenga umutara atabifitiye uruhushya. Asteria niyo yita umupfakazi wa Kapiteni Dominique niyo yita wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda, avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978.
Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine, nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe ruhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine, ni nko gufungirwa muri komine. Sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira, sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza. Najyaga nitaba buri kwezi najyaga igitarama kwa muri serivisi ya ranse nyuma kwitabayo. Nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire. Urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye. Ni ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka. Ni ukugomba gutega imodoka, nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe kwabaga ari ukugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nicaye igitarama kuri serivisi ya immigration nta kintu bambazaga nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha.
Wigeze wongera kumubona kumuciryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi 2023?
Duherukana mu iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi nitabye kureta amajoro ubwo niyo nibwo bwa nyuma namubonye agenda.
Abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagera kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza. Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya coup d'etat avuga icyo abiziho.
Niba kubwira ngo kwandika ko ngo yarapfuye yaza uzi ko yarafungiwe aha ubwo si uzabimenya naho uzabibwirwa nk'abantu.
None si wowe uyu urebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe?
Boku benshi byabagara perezidansi Kamena byabagara perezidansi none bikaba egizekite.
Amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusubimo.
Ariko se Muzehe Hakizimana, ubu urashaka kumbwira yuko perezida wa Repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko?
Nati perezida wa Repubulika abwiye agiye guteza inadiyo asiruke ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogonga.
Ariko abandi bavuga yuko ahubwo Rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye kuri Rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi.
Bituma nuko oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezida noneho wabundi warabuze uburyo agaprofite. Niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe buprofite ruswa la misiyo bone dura perezida.
Iyicwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwa Rizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka w'1985. Majoro Theoneste Rizinde n'abagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Oreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera.
Abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya. Nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza. Abandi bacamanza umwe yari umudatirografe yitwaga Doromodisimasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze kujya muri rotirete. Hanyuma undi
uretse gato umushyira umudatirografe mu mugira umujuje mumushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki?
Ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga. Ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yabo ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezi imanite amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza. Ntawe rero ntabwo yari abyujuje ntabwo yashobora kuba umucamanza.
Ninde wamutoranije?
Yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina ni aya hari poromosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza twagombaga gutegura ubwo nyine n'abo ngabo nawe yaje.
Muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare abo ni Desire Mpanumusingo Alphonse Ndegeya na Nkunda bagenzi Paul Sekyugu. Abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa. Leta yatanze impuzamarira ariko imiryango y'ababuze ababo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Albert Bizindori ni we ubatwaza ijambo.
Kuri njyewe hari ukuba baratwiciye
ababyeyi bakabica mwene kare akageni ariko ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha ubungubu twumvise ryari abana abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu abanyenduga ibi nibi bavuga ngo twabiciye abantu ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu abatwiciye abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana responsabilite za buri muntu zikagaragara ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bishe abantu batigeze bica imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa ne bajye babitekereza batekereza igihugu cyose batekereza n'akarere bateje buriya busembwa bateje ubwa bateje iki kibazo ni uku nguko bagomba kucyumva ntibakigarukize kuri twebwe gusa muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitangwa ubuhamya n'abantu batandukanye ni uruhare perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi ndabivuga vuba vuba Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana kikorodonetu niwe bahaga raporo simba kurikira aravuga ati komite y'ubumwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyo byari hagati ya perezida Habyarimana eta major na rensenyoma Sebatware yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe babiri cyangwa batatu Habyarimana ashobora kugira bihungire ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangira urushyi Serubuga yongeraho ya temanyazi yaduhaye y'ukuntu perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhoterera abantu mu Rwabayanga akamuha amabuse yo kujya kwiga i Burayi nkiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa reka ndekera aho ngaho ibi byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bariya abantu bicwe noneho ni infrastructure aho yaganaga uwayiyoboraga uwayishakotaga uwahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza
Ambassador Max Segasayo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine yarahagarariye u Rwanda muri Canada ni naho atuye kandi yigisha ari mu gace ka Quebec Gatineau asanga bariya bantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta
isomo nkuyemo ni uko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa cyane cyane mu bihugu bifite demokarasi hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta ndumva ibyo byose byabaye iyo infrastructure izindi bamaze kutubwira yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontorora leta zari zihari ndetse ahubwo nakongera kuko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe byamaze igihe hari ubwo hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona zikagira icyemezo byandikaho zigatabaza zigatabariza ubutegetsi ntabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ijini ni ryo somo rya mbere mvuye inzego zacu icyo gihe ntizari zishyitse ni ukwizera ko nyine twabibana mu isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta ko leta ni abantu bose ntabwo ari umuntu umwe nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana
naho mwarimu Francisco Saver Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi
igihe abantu ari nk'amashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi mu bikorwa bibi byo kwica mu bikorwa bibi byo gushinyagura mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange kuba abanyarwanda ari nk'amashyi bitwara nk'inturumyi bitwara nk'abasamazi ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye urwego baba bariho rwose rero tugarutse kuri repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye
ndagira ngo wenda se nkumba kurinzira ku murima igihe cyose abantu badahunjwe n'umunzi ubona kwica umunzi umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira kuko nibyo twabuze twabuze kuri Kayibanda tunabibura kuri Habyarimana noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize
umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome n'uko bikorwa Jean-Jacques Bosco utuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada avuga ko ikibazo kizarangizwa n'abaziyemeza kuba bagabo bakavuga uko byagenze
iyo turimo ubu tubivugana ugasanga ibyo Seru bugavuga Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagomye no kubizamo usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe bazamba bari ntabwo mbasuzuguye ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusangitwa ari tubizi kandi twe tuzi ko ari bo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakabibora hafi amezi abiri ari abaminisitiri n'ibiki byose ahangaha ni cya kintu nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi ntabwo wakumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoroneri 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade ubindi ngo twumvaga Habyarimana iri mu nama ngiye kuvuga uko byakabaye ngo narizi nde noneho wanabishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo bizi ndori yabivuze ubushize ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu minisiteri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye usanga gereza yarasigaye irindwa na Habyarimana narizi nde n'abantu bo mu iperereza
kubaho ubuzima niryo somo rikomeye ryagaragaye Clarisse Mukunde Nteyi igitangazamakuru muri kaminuza y'i Montreal muri Canada akaba impuguke mu mihindukire y'ibihe kandi agakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda
ibintu bigomba kurangira iyo urebye igihe tugezemo tumaze imyaka irenga 63 abanyarwanda bicana bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi abantu bagaceceka ibi biganiro byawe nawe zisoma amagambo yabivuyeho abantu bavugaga guki barakubwiraga ngo uriho urateranya abantu ngo uriho urateranya ngo usubiye inyuma ngo uzanye inzangano ntabwo uzanye inzangano hari abantu bababaye bamaze imyaka abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma ni ukubera iki bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare inshuti zabo bene wabo bitabagarukaho kindi kandi icyo gihe ni ukwikunda kuko urapfukirana umuntu wababaye ceceka ureke bisohoke nimba hari icyo wafashamo bifashemo ariko reka umuntu warenganye n'umu victime avuge ni nacyo nanyero ninongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga ni nayo mpamvu bafite igihe bikanabagarukaho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke ahubwo barakwiye kuvuga no ibisohoke dutangire hasiro aka karengane tugahagarike
ntacyo uramenya ubwo utaramenya ntacyo uzamenya niba utaramenya
ibi byari bimwe mu by'ingenzi mu biganiro 2022 twabagejejeho kuri coup d'etat yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1993 ikavana ubutegetsi bwa Grigori Kayibanda ikabusimbuza bwa General Juvenal Habyarimana hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye mbifurije umwaka w'amahoro n'uburumbuke mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
ubukira mu bakire Wane kuyeye ubukira mu bakene wane isemba